Welcome to the music surgery.
Ni Mungu ndo ananiweka mjini, sio mtu, sasa niogope nini? Ni Mungu ndo ananiweka mjini, sio mtu, sasa niogope nini? Sishikiki.
Waliosema nitafeli
wameanza
kuchangamka, eti mimi sistahili
wameanza kuchangamka.
Waliosema nitafeli
wameanza kuchangamka,
eti mazuri si yangu. Ae, kweli maisha ni safari, ila
sishikiki.
Mungu kashika usukani, usukani, ata ije shida gani, dagani.
Sishikiki.
Ananipigania nia,
kinachonipa ujasiri ni Mungu mbinguni, sio mtu duniani. Kinachonipa ujasiri ni Mungu mbinguni, sio mtu duniani.
Mia tamu nikatae,
sawa,
unatosha kinipenda
Bwana.
Mambo yangu kayaweka,
sawa,
unatosha kinipenda
Bwana.
Oh, tamu nikatae,
sawa,
unatosha kinipenda
Bwana.
Mambo yangu kayaweka,
sawa,
unatosha kinipenda. Nataka nikwambie, sitokutegemea wewe. Na oh, hello, hello rafiki. Nataka nikwambie, sitokutegemea wewe.
Wala si kwa ubaya, naepuka laana iliyoahidiwa nikimtegemea mwanadamu. Si kwa ubaya, naepuka laana iliyoahidiwa nikimtegemea. Kinachonipa ujasiri ni Mungu mbinguni, sio mtu duniani. Kinachonipa ujasiri ni Mungu mbinguni, sio mtu duniani.
Mia tamu nikatae,
sawa,
inatosha kinipenda
Bwana.
Mambo yangu kayaweka,
sawa,
inatosha kinipenda
Bwana.
Dunia inikatae,
sawa,
inatosha kinipenda
Bwana.
Mambo yangu kayaweka,
sawa,
inatosha kinipenda.
Mungu ndo ananiweka mjini, sio mtu, sasa niogope nini?
Go, baby.